sa new bambi sweetie zebulero na kujagala kuba mukomiwo kulisawa njagala kubanga tunyunya kulidacheka njagala kubanga tuseka kuliseka ndio perezinga yoka meseji bambi njagala kuba mukomiwo kulisawa njagala kubanga tunyunya kulidacheka njagala kubanga tuseka kuliseka ndio perezinga yoka meseji zaguno mukwano gususeko kukakasa kulimpulira funa nokutyanga tonyeka ebirowozo bisula uwasi chebaka kulimutima mpulira linya lyonga kukuba yalo lunakulwe nakusabaka nambako nalimba nyeti wampaka chiyaye kungoba nayenda kuba nechikaka soli mwaufunyo era nange njagala kukuwa mwana tidala ndibera nawe paka luberera posi mukama yali twawula nkukakasa zebuleru nakunjagala kuba mukumiwo kulisawa njagala kubanga tunyumya kulidacheka njagala kubanga tuseka kuliseka ndio perezenga yoka meseji bambi njagala kuba mukumiwo kulisawa njagala kubanga tunyumya kulidacheka njagala kubanga tuseka kuliseka ndio perezenga yoka meseji runo lusozi lwetu linyala fiyoloje olina okubera ne drive omukenkufu tochanoonya gwe mufunya kusanira ate mufuzi ne pamiti ye kirasiki ene motoka gye tutuddemu progress kankuvuga bali baseka kibalume bangi bayagala nnyo okukunemya naye nange nefukamire wakusifu nasaba nembiteeka munze n'okusiiba ndi mu makungula kati tuli bumu zebuliru nakunjagala kuba mukumiwo kulisawa njagala kubanga tunyumya kulidacheka njagala kubanga tuseka kuliseka ndio perezenga yoka meseji bambi njagala kuba mukumiwo kulisawa njagala kubanga tunyumya kulidacheka njagala kubanga tuseka kuliseka ndio perezenga yoka meseji Teka mwoku chakali Gambuza wembita ndiko kuchatula Kano mutima kukuba kuchula kunzita Koze namba yesimwe jakunjuna Nageze somu kisa kwange guakula Bambi njagala nkole kusanyuse Baby kiriza siri kurumia kukakasa Dala daloli mtu wabisanyiso O mutima kwange gumazo kuumula Kufunyo mtu gwenino kubana ye Kakasa choribera obwemba numwa Kiriza ntandikire wenzo kweraga Kwagalo kufa malaika Atoba resikula vya terukola Osaniraba kumibuli joita Atenda mumbati ya kubasibe sikwa Na eba ambi njagala kuba mukumiwo Kulisawa njagala kubanga tunyumya Kulidacheka njagala kubanga tuseka Kuliseke ndio perezinga yoka meseji Bambi njagala kuba mukumiwo Kulisawa njagala kubanga tunyumya Kulidacheka njagala kubanga tuseka Kuliseke ndio perezinga yoka meseji Zebuliru nakunjagala kuba mukumiwo Kulisawa njagala kubanga tunyumya Kulidacheka njagala kubanga tuseka Kuliseke ndio perezinga yoka meseji Bambi njagala kuba mukumiwo Kulisawa njagala kubanga tunyumya Kulidacheka njagala kubanga tuseka Kuliseke ndio perezinga yoka meseji